Te whātekau mā toru o ngā mahi whakarongo. Kia oti a koe ngā kōrero a Timoti i rotu i tō pukapuka mo tana haere ki Berlin te pānui, ka riri koe ki te whakarongo ki ngā kōrero i tuhia e Timoti mo Brussels. Ko tāu mahi he tuhi ngā kōrero e ngaro ana kei rotu i tō pukapuka.
Nā, i te morama o ke topa i te rātau, i tono au ki Brussels hei kaiwhakapākehā mō te kāwanatanga. I reira tētahi huinui, ā ko te take o te huinei, he whakātu i ngā kai o ia whenua kia mōhi o tiai e te katoa, ā kia whakamātauri anō hoki. He nui tonu ngā whenua i whai pānga ki taua hui, ko Ingarangi, ko Wīwī, ko Hōrana, ko Tiamana, ko Itari, ko Ihipa, me ētahi atu whenua hoki. Ko te reo o tēnei wāhi, ko te reo Wīwī, ā me uaua kē karangona te reo Pākehā ki konei. Ko te nuinga o te iwi ake o konei kaore kē i te mōhio ki te kōrero Pākehā ki te whakarongo rānei. He reo atu anō karangona ki konei, ā herite ki te reo o Hōrana, nā te mea ko ngā tūpuna o ngā mea kōrero i tēnei reo, no Hōrana. Ahakoa e rua ngā reo o konei, ko te reo Wīwī tōru ngāke, ā ko tēnei reo te mea whakaakona i ngā kura. Ko te nuinga o ngā mea o konei he kōrero i ngā reo e rua, engari ko te reo Wīwī, te reo o te kāwanatanga. Ko te nuinga o ngā huarahi kei te rite tonu ki ngā wā o mua, he kōwhatu noa nei, engari kua rite tonu ki ngā huarahi o ēnei rā i te mahi haereere a ngā waka i runga kua papatahi noaiho ā kua māro hoki. Ko ngā waka haere kē ai i te taha matau o ngā huarahi, ā ki te tangata kua waia ki ngā waka haere ki te taha maui, herere kē tēnei. Ko te taone ake, herite ki ngā taone omua, he whaiti ngā huarahi, ā ko ngā whare omua. Ko roto, kua whakahoutia, ā ko waho, kua waihotia e rata. Ko te nuinga o ngā whare he putiputi kei roto e tipu ana, ā ko ētahi hoki he rākau. Ki te kite āke ngā wini o ngā whare nei, ka pēnei te tangata he kāri putiputi, i te nui o ngā putiputi me ngā rākau kei reira e tipu ana, e iri ana rānei. Herite e nei whare ki ngā mea o Hōrana, he putiputi katoa ngā wāhi katoa. Nā, ko tētahi wāhi tino a tāhua ko tēnei e kia nei i Brussels, ko La Grande Place. I ngā wā o mua, he wāhi hokohoko tēnei. Haere kotoa mai ai ngā tāngata ki reira ki te hoko i arātau tāonga. I ēnei rā, ko te wāhi hokonai arātau tāonga, ko te wāhi tūai ngā waka, ā i ngā ata, he wāhi hoko putiputi. Ahu katoa mai ai ngā whare ki te wāhi nei. Ā, ko te mea tāhua o te wāhi nei, ko te rereke o ia whare, tētahi i tētahi. I ngā pō, ka kā katoa ngā raiti. Ā, hei tēnei wā ka kitea te tinua tāhua o ngā whare nei me tō rātau wāhi tū.